cities in the house. Yeah. River for life. Na make rain na his bars get red, your umbrella. Mwanaume alis mwenye nature without fella. I'm a big brother kama Jay Rockefeller. Ela, hey, ela, hey. Wanaongea wengi lakini bossi ni hela. Ukiniletea polisi sio movie ni trailer. Sio jela naingia kwenye mifuko ya Kim. Ripoti ya postmortem imesha hukumu kwamba kuchanganya sheria na pesa ndio sumu. Sumu iliochukua uhai wa marehemu amba wengi ni maskini na dini zimekuwa perfume. Injili ya roho imebaki kwenye jukwaa. Ulizia pesa wakuzime kama taa. Ulizia pesa wakuzime kama taa. Ni somo rahisi lisilohitaji tuition. Maybe it's true that you're ready for what mission. I'm a big fish in this ocean. I sound better, you sound like distortion. You can't be me, first start copy my motion. Mimba za chuki bado nazifanye abortion. Wapinzano na mistari soft kama lotion. Siwezi kujizuia kuwa piku. Bahati mbaya leo menikuta na akili zangu za usiku. Roho za watu wengi hazipo huru mnashangaa. Shtuka bado kitaku na utawala wa njaa. That's why ni cash money spoke K-Bond. Naicheza game wakili nyingi kama movies. The James Bond is the shame black man. We are blood diamonds. I found my basic from El Marek. But now Joe McKinney is pure mathematic. You already know what it is. Na wakua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 nega na option. Unataka kurusha steamu na steamu zimelipiwa. Na wakua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 nega na option. Unataka kurusha steamu na steamu zimelipiwa. Inafraisha kuna hamjakata tamaa bado. Na uwezo wenu kuprove uwezo wa jo mtangoja bado. Mtoto mtani bado yupo jalalani. Na ukicheki ni muda mbali takiwa wepo shuleni. Wahusika nani nyote mnatazama pembeni. Hapa sitaji mganga kumtambua mchawi ni nani. Mziki umeingia live bas bendi jipangeni. Mungu amenifanya mtamu kama tunda la peponi. Nimezaliwa pasipo ndoto za maisha no light. Wezi every night. Thanks God I'm bright. My mama told me don't give up the fight. Niangalie juu chini na party za almighty. Na wakua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 nega na option. Unataka kurusha steamu na steamu zimelipiwa. Na wakua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 nega na option. Unataka kurusha steamu na steamu zimelipiwa. You're not rocking with the best rapper, best MC. I'm overpicked the Kilimanjaro, I can see. Not only you, even your favorite MCs. They have no choice, they really tryna be like me. Ni moja kati ya mipango ya Mungu kwa karne hii. The crown is mine, that's why wana copy kwa bidii. I am the winner, I've never been luck. I am the winner, I've never been luck. Never try your luck, here you might get stuck. Your categories work, your categories work. I heard you say you're back, where have you been? You're so soft to compare with King Joe McKinney. Na wavua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 nega na option. Unataka kurusha steamu na steamu zimelipiwa. Na wavua kama samaki wa beach kutoka ocean. Copy my motion. Yes, 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 nega na option. Unataka kurusha steamu na steamu zimelipiwa. Shia, much respect to Marco Charlie. River for life. Shia, much respect to Naril. Yeah. Asiri's in the house, man. Asiri's in the house, man. River for life.